South Africa.
Yeah. Because there's a swagger. Magazi gabo ngombaga. Bikola nyoma na kaveru baga. Waiki Uganda na katuka mchizimbe. Fire. Gulira kano. Dunga lunga lunga teka mebirungo. Gano ganyu magazi ngabu mayango. Tabikola kula difunya kumikongo. Bawisa kusaba kula kumiriango. Kano kanango tabuda yoyo mshoko. Bim! Kano koka ringi toni. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba helicopter. I am the Rwanda. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba helicopter. I am the Rwanda. Mkulu kutabulu kutabulu kutangatata. Hawa wala banjono na mufuna mwenyo. Tataka na topi mbaya mkuba geti mas. Omu wala mulunji na haya gala mula. Zaze mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba helicopter. I am the Rwanda. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba helicopter. I am the Rwanda. Njagala, onjagale kamwanyi nase. Nguwe, nguwe, nguwe kubye mpakaze. Naro, 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 na wawakaze. Toba, toba muzibu kubye mpa kuba. Mkuba helicopter. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba helicopter. I am the Rwanda. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba helicopter. I am the Rwanda. Ode muzede muzpiri yaze ndi kufomu. Gano ganyu mamabiri mukarumu. Habi gano nyumiranga gana kasimu. Zachitekele nadi kubulite mfumu. Nyingi zamu mutima baliba femu. Hata nchakara mkuba samu samu. Uwai kisupiri ya katisiri mchamu. Naka wetanja kwamba za siri kufa mbaby girl. Otambulo mbigula. Botambulo vela kafa usabala na yagala. Guno mchima kuku wakana za sifa wanga. Newe mbanga na sutanjala. Kya mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba helicopter. I am the Rwanda. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba helicopter. I am the Yagutere de mukapu. Ekulo na chikubi de mukirabu. Yeah, yeah, toba de muzetarabu. Na chikose babili lebe kuwe misambu. Kwe tocha ingi lalafu babu. Wai kisupiri ya kula keke no vibe. Iye, nabiko na mufebu. Katiziru kaninga yukenda kopu ze mkuba. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba helicopter. I am the Rwanda. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba, mkuba, mkuba helicopter. Mkuba helicopter. I am the Rwanda. SP Uganda. SP Uganda. Bili kumi na kuno ndeta. Bili kumi na kuno ndeta. Namu kingi western. Namu kingi western. Kauni buwai.